Kugaba bw'igihugu umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ku nsanganyamatsiko igira iti "Ntawuhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire." Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifurije abagore umunsi mpuzamahanga mwiza, yizeza ko azakomeza gushyira imbaraga mu guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rikomeza kwimakazwa. Ni ubutumwa yatanze binyuze kuri Twitter kuri tariki ya 8, itariki isanzwe yizihirizwaho umunsi mpuzamahanga w'abagore. Yakomeje agira ati "Turi kumwe namwe muri uru rugamba rwo guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rishyirwa mu bikorwa uko bikwiye." Umunsi mpuzamahanga w'umugore ubaye mu gihe hari abagore bamwe bamaze kwitinyuka bagakora imirimo kera yari igenewe abagabo. Ingero ni nyinshi mu Rwanda, ariko ku munsi nk'uyu Ijwi rya Amerika ryabatumiriye abagore babiri b'icyitegererezo, umwe atwara ikamyo, undi akora imirimo yo kuyobora ubukwe ndetse no kuvugira inka. Madamu Wane Girena atwara ikamyo y'imizigo zijya mu mahanga, na muvugisha yagiye muri Kenya mu rugendo yavuze ko rumaramo iminsi isaga ibiri. Uyu mubyeyi w'imyaka 33 avuga ko yatangiye aka kazi afite imyaka 28.
Wari umwuga wa data nkukunda.
Irene tuvuganye umbwira uti ngiye gufata isafari, ugiye gufata isafari werekeza he?
Ngiye kujya muri Kenya ubu ngubu, na biramfata iminsi ibiri n'igice.
Iyo wenda bwije ugeze mu mashyamba ntabwo ugira umuntu w'umugore?
Hoya, urebye mu muhanda tugendamo hari ukuntu tuvuge wenda tuvuge ahangaha tumenyereye nko mu Rwanda, ugafata nk'inzira ugiye nk'icyangugu. Wenda iyo ugiye tuvuge buri santere igihe ifite nk'ahantu hari akantu wa parikingi, ahantu ushobora guparika ikamyo yawe mu mutuzo ukaryama nta kibazo.
Ukaryama he?
Uryama mu modoka. Imihanda gihagije kuri ubu ngubu. Iyo bakubonye abantu bahita bavuga ngo wawu, hari n'aho bashyira bakagukomera amashyi, hari n'aho bagera bakaza kukubwira bumva ngo uryame nta kibazo, nta n'ubwo ufite ikibazo ngo hari n'icyo naba. Ikindi modoka iba irokinze ku buryo nta kibazo cy'umutekano muke wagira mu modoka, ugenda uri umwe.
Kugeza ubu Wanege asobanura ko nta ngorane zihariye yabonye muri aka kazi, imbogamizi abona azisangiye na bagenzi be b'abagabo batwara amakamyo.
Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi hantu abantu bagira ibyago, imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga ahantu hari aho bashyika bakadutera, ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu, dufite umutekano impande zose mu gihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tugapakira neza twihuse tugagaruka, kereka iyo wagiye ugatinda ukabura nk'umuzigo, bigatuma na mwaya wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe.
Wanege avuga ko mu myaka 5 akoze aka kazi ataragira ihohoterwa ryihariye rimukorerwa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose azaba agifite imbaraga nta wundi murimo yakora usibye gutwara amakamyo. Subanege wenyine watinyutse umurimo wari usanzwe ufite umwihariko wo gukorwa n'abagabo, nabwo bitari abagabo bose. Mugenzi wa Genimana Antoinette, umubyeyi ufite imyaka 33 watuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko yahisemo aka kazi ko kuvugira inka mu bukwe bitewe n'uko yabyigiye kuri nyirakuru.
Yewe nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe nkaba MC w'ubukwe, ibyo nabyo byaza kuvaho. Hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiko ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose sivi yasenga arambu murenzi wa murerangabo ishombo ishoye amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wanjyeriwe inka y'iwacu iraziruta se minega ya rukinga n'inyamukingire nk'umurindi umuheta ukazazirasanira birantunze. Urebye urwego bigezeho birantunze, kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12, ushobora gusanga ntushobora kujya munsi y'ibihumbi 500.
Kimwe na mugenzi utwaye ikamyo Hagenimana yemeza ko aka kazi katamworoheye mu ntangiriro.
Mu gihe cya mbere ntabwo byanyoroheye, kubera ko nanabisabye nk'umuturanyi wari ufite ubukwe nisangagaho, arambwira ati abantu bazavugira inka barahari, ariko ntitwakwima umwanya. Noneko nakundaga kubona ababikora baba bambaye n'ingofero, nanjye mpita nambara ingofero, ariko abasaza bari barimo aranshima, ariko arambwira ngo sindengere kwambara ingofero. Mwariho byateze urugori hagatega ingofero, ntabwo waburaga guca intege nk'ubu hari nk'uwo hanga nimero yanjye kwamamagara nkagerayo akavuga ati oya urombera ayo muti kuvugira nkaho rwose naro sindabona umugore cyangwa se umukobwa kugira ngo nzamukomvike yemere bikaba ngombwa hari ko nsa nk'ubikora
u Rwanda rwizihije bwa mbere umunsi mpuzamahanga w'abagore mu mwaka w'1975 umunsi ukaba waratangijwe n'abagore bo mu gihugu cy'uburusiya bigaragambije mu 1921 baharanira uburenganzira bwabo uza kwemezwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1977 asunta kaboyi ijwi ry'amerika i Kigali.